Yo, Bento, you ready? Let's do it.
Give me the beat, Tyler.
Everyone can produce.
Exclusive from ZamUp.co.
I'm not like DJ.
Disparado. Use your name and verify for Disparado. My coffee na vipaka voice takula navo. Got Disparado. Disparado. Yeah. Disparado. Use your name and verify for Disparado. Ma coffee na vipaka voice takula navo. Got Disparado. Disparado. Yeah. Alo kwa teni ote siku mazo wetu. Kuno tikuvanisha ukayamba mazetu. Ipise ye gelo ndeba ise tinga pitepo. Nonze luka pusa futi na kukumenye lapo. Osa pwela na chongo wa gaigai. Kuno wama pukute wa gaigai. Voenda kumajele se yeyei. Tinga kuzi se talo bye. Ichipaka mulu wa fumambala. Nala kuchene satana.
Yeah.
Nala sebala. Fuma bachi mambala.
Ndimwe mashalotin, mashado king. Niwa yofya monga mu Halloween. Running the streets, burning calories. Wakaniona tikamba ko halo please. Akile mu moves, noti na makofi. Kuseni nisima, noti na makofi. Mbwela usiku nga kofi. Sini matunya panofi. I'm desperado, the truth hurts. Mwako this panado. Kweni choka ni kwa jela sina mulo. Mwapanya yana peace makapo. This is my bible. Kuno kukula ni beans na mango. Nsima na soti ukutita ilapo marapu pali makizi ya banjo.
Disparado. Use your name and verify for Disparado. My coffee na vipaka voice takula navo. Got Disparado. Disparado. Yeah. Disparado. Use your name and verify for Disparado. My coffee na vipaka voice takula navo. Got Disparado. Disparado. Yeah.
No fingerprints. Tivala maglove. Maaf. Ya sensele sa jean paka munchaf. Masaf paka ngono. No kidding monga rough. Green everywhere monga pala wako saf. I'm a fly guy. Why lie? Chiveleshi kutali uspai yae. Niyopilo nioni kashai shai. Tikafika kondwe lazimai mai. Karia ilipa window level ilibe na plaster. Then you want to test me ni kumenya na duster. Kutimfike pano ni mulungu na mapasta. Makolo, mafanzi, mahomi wa mastat.
Mwanu mumambo wa teki mfine. Chikanga sile ya kaikome. Alasi mwana na teki mfine. Yatanga ya nchile ya namwe. Nkuta izi aleza pipa loli. Alikwene ya maone Lamborghini. Numwene mwampelu mchinzi. Ukufenda nga wandio la vizabi.
Ichipaka yeah. Mulu wa fumambala. Nala kuchene satana. Hala wala sebana. Fuma pachi mambala. Disparado. Use your name and verify for Disparado. My coffee na vipaka voice takula navo. Got Disparado. Disparado. Yeah. Disparado. Use your name and verify for Disparado. My coffee na vipaka voice takula navo. Got Disparado. Disparado.
Yeah.
Sound. That went to a private school.